Iko hivi. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya kwamba lipo tumaini kwa mti uliokatwa, kwamba japo utakuwa umekatwa umedondoka chini, lakini at the essence of water it will rise again. I don't know how many of us we have been passing through situations that people think that we are losing, but let me tell you something. He is with us. He is not done with us. We have a business with our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on. This is how we go. Very simple. Make sure you sing. We sing. 1, 2, 3, we go. Nijapojikwaa, I know that I won't fall. He's here with me, ananitegemeza. Hata kwa lile la kwanza lilikuja na kupita. So please man, I look up to my father, say
declaration. We say, kwa wakati tu atatenda, Bwana kwa wakati tu atatenda, yeye kwa wakati tu atatenda, twamwamini kwa wakati tu atatenda, kwa wakati atatelesi. Twamwamini Mungu wetu hajawahi shindwa. We trust in his promises, we trust in his faithfulness. Kwa wakati atatenda, kwa wakati atafanya. Hatuna mashaka na Mungu wetu, hatuna mashaka naye. We have seen him, we will see him, and forever he will be with us. Kwa wakati atafanya.
Mina Jehovah.